Manya msa kusimi yoso kankuwile kankademo ndave.
Hello.
Santo.
Uwani imba nti wasiro ulamu wambwa. Naso wila nti toli chuka. Nandivera nga kukaka. Just tell me. You run with me, kuwa I support you, go picking up. But now when kuwa ruachi to kwata, rewa sanga ngana kubi waliotero kubipinga. Tebya dala wachuka, zenda wa wachuki radala. Si watu we walimtandikwa. Kisimzi ukara narakai. Now just you wanna make me cry. Zenda wa wachuki radala. Si watu we walimtandikwa. Kisimzi ukara narakai. Now just you wanna make me cry. Ngwe wabanga wosaze, oh it's okay. Ebyange nawe bigwere kankuleke. Saba Mungu akuempera. Tienda visa nyule okunde kantangala. Bwewayo yango mugati nefuwa. Na ikatyo busungu wachi mbulira. Mbulira ako. Oh. Ah, ya kuanga pizza. Tene sulira kakomando. Labonsa sudetima. Ndalo mutima goga wa mando. Mwanga wosazeo, it's okay. Yerangi nawe vikwele kankuleke. Zenda wa wachuki radala. Si watu we walimtandikwa. Kisi mzi ukara narakai. Now just you wanna make me cry. Zenda wa wachuki radala. Si watu we walimtandikwa. Kisi mzi ukara narakai. Now just you wanna make me cry. I used to call you ngopikinga. Bana owe nkuwa alwachi tokwata. Lwe wasanga ngana kuye waliotero kupipinga. Iwa dala wachuka. Iwa dala wachuka. Iwa dala wachuka. Iwa dala wachuka. Zenda wa wachuki radala. Si watu we walimtandikwa. Kisi mzi ukara narakai. Now just you wanna make me cry. Zenda wa wachuki radala. Si watu we walimtandikwa. Kisi mzi ukara narakai. Now just you wanna make me cry.